million. Yale da mi.
Devil utano.
Siku nyingi na kuona lakini nipe tu nafasi leo. Mapenzi yamenipanda kichwani kama melewa kileo. Nikilala singizi sipati na kuona kwenye video.
Stack via video na kuomba tifanye leo. Niambie basi ndio ama nilie kama sifo. Oh.
Kama unipendi baby niambie niondoke basi. Amua leo sio kesho. Nakensa like wewe bibuso. Nimekueleza yote mambo. Na unipe wazo
na kuhu. If you don't love me tell me kati sana. Kwa gala nyona yegwe chichi sana. Yuko chacha mponya sigi sana.
Tentewe mfuwa mfobu titi sana. Sali za nyone chibini sana. Finga yako chiswa techiki sana. Nacho umba ni pili siki sana.
Kerewe yogera lero bantate wanjaga la kuhoyo. Ibyange vyo kete vyo to. Susa kuchupa nywera kuwendo. Kumukwano ni napopolo. Kuzanyisa mtima pichi kumweso. Mtima kunte koto nyambe. Kama baby alia sasa kabiri nkose. Mbulo tulo mkwane chama zimangose. Tobanga munumi ufune ukunyumiru amuli. Uno mkwano vokudu kama nyokose sobi. Pama pensi mkwano switi chiri bubi. Amua baby, tugende pendi. Kama hawana adama, bambi topanga wendi. Supu nina moto, kulia na kushoto. Oza mwasiki toko, chote mjote mboko.
When you do love me, talk to me, my girl, oh.
Talk to me,
say something, baby, that I watch you come on, say, baby, oh. Sula wubi wabu debu chanezi nzenge kongolo. Kotambulira mupango, linganga chiwo jolo.
Singande funya funya nge,
kongolo. Mina love you, ngo mbulu,
kongolo.
Simanye kufana ni,
kongolo.
Chovone tololo zange,
kongolo. You don't want me to go,
go, go.
And you don't open your door. Chawama vongu go go go. Okule womu yango go. Yeah, she's a pretty girl. She don't want me love. And she doesn't want me good.
My baby city city
salao.
If you don't love me tell me
kati salao.
Kwa gala nyona yegwe chichi
salao.
Niko chacha mponya siki
salao.
Tentewe mfuwa mfobu titi salao. Osali za nyone chibiri
salao.
Figa yako chiswa techiki
salao.
Nacho umba ni pili siki
salao.
Bavende sinkala mata. Uli wotaba wendi maga maga. Komukalu waga nyinge ya mata. Siti ntusu kula luka. Maga maga. Siti ntusu kula luka. Komukalu waga nyinge ya mata. Bavende sinkala mata. Supu nina moto. Kulia na kushoto. Uza mwasi.
Remember when you
join them.
DJ Ericom.com.